kachala katono kanyomera mitala wa mugga. Naye kakusemberera kasobola kumega. Nzize kugoba babogamu kulwaliriro. Mugudde mu kamwa kagonya. Retro Ray. Invaders music. What would do with it? Next ye kadubala ne bomukuta kasobola kutukula wayirukirira erudda n'omyukirira ng'eryanda olwamalaba presenter otandise okukwebera in fact bakuteeke muzu tutandika okulambula n'embuzi zikutudde otandika zikwabula n'ebisagazi byazo otandika obbiswankula anti osomesa genda osomesa enkula ebyazubwe na bibeeko kujjako ng'okyuse entunula
buna afudde buno butujju bwennyini enzikiza eyasenye ettaala n'ezikira.
Katono my property, my yogurt, my chapati, oli bogasi. Hip hop tulina property, in fact lyrics zote zilina format. Mafia tayambala bupale bwaba demu, feba demu, tuyombye bujemu. Na motoke myufu z'abachala bamu, copy and paste yabana bakugwamu. Tulize evidence ekintu okivemu, eno podium yetaga gemu. Naba fulo emu ekintu bakivuddemu, bakubye ekidanda ly'okukakkana nga baweddemu. Tubadde tukyali awo, obudde bwammwe ne bunzigwako. Kangende nakolera ebinanzimba. Enchabizimbe neggwanga. Akataleka.